subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso washington. madaxa hay-adda qaxootiga u adeegta ee maraykanka ee la yidhaahdo community refugee and immigrated services oo loosoo gaabiyay chris ayaa walaac ka muujisay amarka madaxweynaha donald trump ee qaxootiga ay keeni lahaayeen saameynta ay ku yeelanayso. waxaa madaxa hay-addaasi ay sheegtay in dadka qaxootiga ay u baahan yihiin caawinaad aysan geysan wax xadgudubyo ah. angie blamer oo ah madaxa hay-addaasi ayaa saare cabdi axmed ugu warantay walaacooda iyo wareerka ka dhashay wareegtada madaxweynaha. jaamac buula jaamac iyo zahra ayaa si wada jira wareysiga idinkugu soo jeedinaya.
haddaba waxaa la weydiiyey angie blamer saameynta ay durbaba ku reebtay dadka wareegtada madaxweyne.
Yeah, it's really a devastating impact. We have many refugees who were scheduled to come.
Haqiqdi, waa saameyn weyn. Waxaan u diyaarinay qoysas badan oo qaxooti ah inay soo galaan dalkan. Qaarkood qoysaskooda ayaa muddo aad u dheer oo xataa 5 sano laga joogo u xareeyay hanaanka dalku soo galka, waxaana ay bixiyeen qarashka DNA-ga. Hadda mushkilad ayaa taagan. Ma ogin sida xaalku uu noqon doono. waxaan ognahay in la joojiyey duulimaadyadii noo imaan lahaa asbuuca dambe. sidoo kale waxaa dib loogu diray xeryaha qaxootiga ay ka yimaadeen qoysaskii imaan lahaa maalmahan.
toddobada dal ee uu madaxweynaha donald trump ku soo rogay xanimaada dadka asal ahaan ka soo jeedo oo ah waddamo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo argagixiso ayaa la weydiiyey angie blamer sida ay suuragal ku tahay in qof qaxooti ah uu u geysan karo fal argagixiso ama amniga awgiisna loo xanimo dadkaas.
Refugees are not a threat to a terrorism threat to the United States. There've been zero.
qaxootiga qatar argagixiso kuma aha Maraykanka, mana jirta hal fal argagixiso oo uu geystay qof qaxooti ah. qaxootigu waa dadkaasi ka soo cararaya dhibaatada argagixiso ee dalkooda ka jirta. waxaad ogtahay in sannado badan oo badan ay sugayeen inay helaan dib u dejin. waa wax jiro in dalalkan ay ka jirto argagixiso, haddana dadkan waa dad raba inay halkan nolol cusub ka bilaabaan oo la marsiiyey dhammaan wixii lagu xaqiijin lahaa inay yihiin dad kaalmo un u baahan.
waxaa sidoo kale la weydiiyey angie sida ay raad ugu yeelan karto arrinkan gargaarkii ay dadka qaxootiga ah ee dalalka ay dhibaatooyinkan ka jiraan ay ka soo qaadayeen ay ku yeelatay.
devastated on behalf of the families that we work with. You know, it's been many years we've worked together.
markaan ku hadlo afka qoysaska aan keennay ee aan kiisaskooda muddada dheer ka shaqaynaynay, waa dhibaato culus. marka laga hadlayo annaga awooddeenna taakulaynta in la hakiyo 4 bilood qoysaskii imaan lahaana, waan ognahay oo way ka badanaysaa 4 bilood, waayo waa inaan dib ugu celinnaa baaritaanadii amniga iyo caafimaadka. marka dibudhacuna waa uu ka badan doonaa inta la filayo. sidaasoo kalena ma ogin waddan la ogolaan doono. sidoo kale arrinkan dhaqaalaheenna ayuu saameyn doonaa. marka dib loo furo in dadkii aan soo daadgurayno oo haddana aanan dhaqaale u hayninna waa dhibaato kale.
angie blamer oo ah madaxa hay-adda chris waxa ay sheegtay inay doonayaan inay cadaadis saaraan xubnaha labada gole ee maraykanka ee laga soo doortay gobolkooda si ay markaasi dowladdu uga laabato go'aankan.
we need to get all of our elected officials so that we pressure this administration to do something.
waxaan cadaadin doonaa oo la hadli doonaa xubnaha laga soo doorto gobolkeennaan aan joogno. waxaad ogtahay in caruur ay doonayaan inay la midoobaan hooyooyinkood, sidoo kalena dad kale ay doonayaan inay waalidiintood isu imaadaan. runtii go'aankeennu waa inaan arrinkan meesha ka saarnaa.
taasina waxaa ahayd wararaysi ay saare cabdi axmed la yeelatay madaxa hay-adda chris oo ka warramaysay walaaca iyo walaahowga ay ka qabaan saameynta ay go'aanka madaxweynaha donald trump ku yeelatay.